kutaka kumsikia. Mapenzi siwezi tafute noti. Faima wangu alinambia sikutaka kumsikia. Tadi mapenzi wezi tafuta noti. Moyo sukuma damu kishindwa sukuma chapati. Sije nikausha damu nishasema mapenzi sataki. Unapenda vitamu unajifanya mswati. Yana faida gani ayo yali mshinda Bugatti Manara. Hivi kabira gani wae moyo mbona king'ang'anizi. Mzara mongi ndo mpogoro mbona king'ang'anizi. Yataniua, yataniua. Misi yawezi mapenzi yataniua. Oh, yataniua. Yataniua. Misi yawezi mapenzi yataniua. Yataniua. Akili nataka, moyo wakubali. Unatapatapa, ona ushapita mwaka, bado uso fulani. Nini umepatwa moyo, moyo wangu? Kwenye mapenzi aliupiga mwingi. Nini taka chwani kwa gani pingi. Kanilambisha asali yake nyingi akanimalizaga. Kanimaliza kabisa. Kanimalizaga. Mama we akwaga na choyo alinipa mimi shamba lake lote kulima. Akanipa na moyo nilimuamini. Nikazama mazima. Nikazama mazima. Hivi kabira gani wewe moyo mbona king'ang'anizi. Mzara mongi ndo mpogoro mbona king'ang'anizi. Yataniua, yataniua.